ekifaananyi eky'ekkumi n'omunaana. Musa bwe baali bagenda mu Kanani baali balina okuyita mu ddungu, ne batandika okwemulugunya. Lwaki tetwasigala e Misiri? Eri e Misiri twatuulanga bulungi ne tweriira ennyama, naye eno mu ddungu terina mmere wadde amazzi era tugenda kufiira ddala. Katonda kyava agamba Musa nti, ŋŋenda kusumulula emmere eva mu ggulu, abantu bajja kukeeranga ku makya bagende bakuŋŋaanye emmere eya buli lunaku. Buli kawungeezi ebinyonyi ebifaananako ng'enkofu byajjanga era ne bisaanikira ekifo ekyo kyonna. Abantu baddukanga ne bagenda ne babikuŋŋaanya ne bagenda ne beesalira ennyama. Era Katonda n'alyoka asiza abaana ba Isirayiri emigaati emiwoomu egiyitibwa emmaanu. Wadde nga Katonda yawa abaana ba Isirayiri byonna bye beetaaga, naye baasigala beemulukunya. Omulundi ogumu baagendera ddala ne bayomba ne Musa. Olwo Musa n'alyoka agamba nti, lwaki mwemulugunya bwe mutyo? Lwaki mwagala okugezesa Katonda? Naye abantu bo baasigala beemulugunya. Musa kyeyava agenda ewa Katonda ne yeebuuza ki kyayinza okukolera abantu abo, kubanga beetegefu n'okunkuba amayinja. Katonda kyeyava agamba Musa okutwala abakulembeze bayimirire mu maaso g'abantu, era akube n'omuggo gwe olwazi, era mu lwazi ne muvaamu amazzi. Katonda yawa abantu bonna bye beetaaga, naye era baasigala beemulugunya nga balowooza ebyo ebyababangako e Misiri. Naye ate beerabira ebizibu bye baatuukako bwe baali nga bali e Misiri. Mulowooza Katonda yali awulira atya muli? Mikwano gyange, Katonda yatusuubiza okutuwa ebyetaago byaffe byonna. Naye waliwo enjawulo wakati w'ebyetaago byaffe ne bye twagala. Emirundi egisinga tuba n'ebintu bye twetaaga ng'ate oluusi tuba tubyagala bwagazi. Naye jjukira nti Katonda atuwa ebyetaago byaffe byonna, era amanyidde ddala ebyo byennyini bye twetaaga.